dachimsafi.com
Atman vimundiso
VM
Yanini unipande kichwa nibembe yanini Yanini ulazimishe na sina nilichokifanya mimi Kweli sexy burudani Kumwanaume sikatai burudani Mbona nje sitamani niwe nae kupenda wapaswa kuniamini Why why unilazimishe, unilazimishe Kuninyima na amani ndani Hata zikipigwa calls ama dada Unadai michepuko yani Kwanini unafosi Nikubaliane na wewe Ayo nayo yasema nisha ya chamuda Na unibi nafasi Unongea mwenyewe Ayo nayo yasema nisha ya chamuda Baby oh Shida nini
I'll be talking now
Baby please focus Wapi kwami unakwama Mano unavoviwaza misi wazi kuvifanya And you don't care Wazingua papana yeah. Venye unavowaza ya paswa wazi msichana When your wife matilio one in a million Awaningoi ata waje na billions Na love iko real siyo video I know that hata so wakuna maigizo Ata kibofu wange kupinga Mana mimu na umina ilinga Nisha kuwa wako bebilinga Ujinga siwezi kutenda Matasegi mikwazi mza kazi Na zona isi ni peace kazi Na voelekea fukuzwa kazi Baby iko wazi na kuweka wazi Matasegi mikwazi mza kazi Na zona isi ni peace kazi Na voelekea fukuzwa kazi Baby iko wazi Oh yeah
Au nika
toke nao
Pakuango makali kutoka kwa dachimsafi.com.